banana, my sweetie baby. Tuna fanana, my sweetie baby. Sweetie banana, my sweetie baby. Tuna fanana, tabia, tabia mama, tabia. Tuna fanana, tabia, tabia mama, tabia. Mke songuo hapatikane dukani, mapenzi kituo ndo ulipo itamani. Uo uzuri wako wachanganya wengi, na mindo mume nilo kuweka ndani. Unapo ni post insta inawaua sana, huko snap tiktok tunawachanganya. Kama mapenzi ni nguo, minda fundi ni kushon. Kama mapenzi ni ugonjwa, niko hapa daktari. Umeni confuse my mind, my sweetie baby. Sweetie banana, my sweetie baby. Tunafanana, my sweetie baby. Sweetie banana, my sweetie baby. Tunafanana, tabia. Tabia mama, tabia. Tunafanana, tabia. Tabia mama, tabia.
You be the yellow, when was classic.
Na say, hey, baby.
Ya tosh.
Blue Africa, the voice in a say. Hey.